DutchMsafi.com.
Try again. Machine ya kuokea Ahmed Ali.
na nyavu kashavu dama kipambavu abe kipumbavu pumbavu kija gambani unapigwa na kazi
unamjua nani
Ateba.
Jamani nani
Ateba.
Muimba sana
Kuabi
amechukua ameweka
Mlai transport
amechukua ameweka
mwanangu Tobi
amechukua ameweka
mheshimiwa Ndumbaro
amechukua ameweka
Mode Ujie
amechukua